neza yawe mana iratangaje.
Ujima urahu kombera umwami wacu amashu menshi buzima bushitse gica imana yakoze ku buzima bwe haleluya ndumva twaririmba na gato
saburi 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 karoroshe saburi saburi si yabena safu nimba mutima aisa Hana gigendera Saburi, saburi, saburi Saburi, saburi Siyabena safu Nimba mutima
marenga turimo turova ko zaburi turirimba atari zabari atujya dusoma muri bibiliya gusa dufite nizacu ariko mwigeze mumva tuzivuga se dufite ibintu byinshi imana yakoze kandi kirengeye ibindi byose ni ukudukura mu rupfa twinjiza mu bugingo ibindi byose ni yamigisha mujya mubona ajya twungukira umunsi ku zo ni zaburi yeme
nahoraga njya kuvuga nshimye haleluya